katikati ili pazoro na bevale music kesa mko mapesa loni dadoni mova wala mova wala ocha waba wale Kampala mova wala mova wala mova wala moya kiride mobaya
amani manji
kasipidi gangi amani manji na kasete tukali na
Yeah,
we got everything up for the daddy. Come here, Ugandan boy. Inya nyama ninya supu ninya ndiso. Come here, Ugandan boy.